Ndlula ukurapha nonke seniyafost. Lama link and loge seniwapost. Ntombi yakhe izenzu holy holy, kanti siyazi njengophawu leLacoste. Faka imali ize ngesauce, sauce flow idope iconsi sauce. Kumele ngisebenze kanzima ukuze ngikwazi ukuthi ngithengele iOLED cross. I don't know but I make a plan, ngizofela esiphambanweni njengoJesu. Hlale phansi ngivele ngibhale ivesi, sekuyaqala manje ngena ucash. It's not a lot but I try my best, kuthi kuphela inyanga just to pay my rent. Swear to God all I spit is facts, and I don't need no rapping friends, cause nina ntume online but in real life sanazi ukuthi anina next. Indiza mshini to Joburg mangifike OR Tambo, fonela uSbuku weze netransport, ngimtshela ngihlangabeze airport. Sikhule sibona ikati lele ziko, senze njani imisebenzi ayikho. Njalo ngivuka ekuseni 6 to 6 kuze ngibone umndeni wami ulala udlile. Ay ay ay, kubeke kahle negalami ungangizele ngokuphapha. Ey ey, ngoba lena fast cruise othole lapapa. Ey ey, ntombi yakhe yangigoma eklabhini, ngakusasa ngayidampa. Ey ey, manje selilibele ngibhaza told her i-wrong number. Ey ey, kubeke kahle negalami ungangizele ngokuphapha. Ey ey, ngoba lena fast cruise othole lapapa. Ey ey, ntombi yakhe yangigoma eklabhini, ngakusasa ngayidampa. Ey ey, manje selilibele ngibhaza told her i-wrong number. Ey ey, kubeke kahle negalami ungangizele ngokuphapha. Ey ey, ngoba lena fast cruise othole lapapa. Ey ey, ntombi yakhe yangigoma eklabhini, ngakusasa ngayidampa. Ey ey, manje selilibele ngibhaza told her i-wrong number.